waite. Wananguge mula leo. Atoki mtu jamani, welita kufaji tu wanjani. Atoki mtu jamani, welita kufaji tu wanjani. Usiwaona na konda, awaipendi Simba, wanaichukia Simba. Visila ni kama na mimba, wanakerwa na Simba, awaipendi Simba. Nugazi tunakutuma salamu peleka, wambie wanao Simba no mabingwa Afrika. Wepiga kelele madada vigelegele, Simba tabaki Simba ashindani na ngedele. Awanangu niwambie, niwaeleze na Simba niwambie, niwaeleze. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Sare zinaendelea, ebwe bwana pendeza tu.
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 Oh, mbona pambe, video la pambe.
Mbona pambe, video la pambe.
Mbona pambe, utopolo pambe.
Mbona pambe, utopolo pambe.
Kama tuondoki vile.
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 We nasikia kelele uko analia.
Nasikia kelele uko analia.
We nasikia kelele uko analia.
Nasikia kelele uko analia.
Oh, kwani vipi?
Mnyama nafanya yake.
Kwani vipi?
Mnyama nafanya yake.
We manala kwani vipi?
Mnyama nafanya yake.
Onde uji kwani vipi?
Mnyama nafanya yake.
Atia, tia, 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 tia. Wana nitaga nulo makabila yani King of Singeli. We meneja mtupisi, doni fungwe. Acha, acha, chasa.
Mnyama nafanya yake. 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 Mnyama nafanya.